ukuthanda mina. Ngoba manje simo sizoshintsha. Yena lapha kimi ngibethe imitha. We friends with my deeper. Vele nomntwana masungufini. Ngisengiphethe ngubu. Hlala mabubu bubu. Aguzu skukululu. Sipetha mamunyu munyu. Abantwana bahle. Save inkulumo. Hey khulume ibubu bubu. Laba ke amaputhu munyu. Bafuna la mabubu bubu.
Go and find the money. Don't be shy. Go and find the money.